Download kupitia pdjtv.com.
Best quality. Haya, 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 haya. Okay. Hush.
Hangata.
Hey, 20 now.
I'm
a check 1-2 my
brother.
Oya, 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 Njota. Achia mic.
Achia mic, kibabu.
Achia mic, kibabu.
Imelewa.
Oya, une. Oya, mchisi vip, mwanangu. Oya, mwanangu, achia mic, mwanangu. Stafute matizo na watu. Sarie galama, mwanangu. Stafute matizo na watu. Achia mic, mwanangu. Kwa za mwanangu, sungimba, hey, mwanangu. Achia mic, kibabu. Hush. Avap tete vampum Tanzania. A 7 kira mnyama mkari msitu wa vina. Aizorezo Tanzania. No for moment unontena baji baba. E 20 mse baba. E ute asote kalomila na malanta fankulo kaso Madonna. E konka ma last Friday bless me my God. Iso, iso baba. E chala za tena na tena na tena mwamba.
Manda.
Haya, haya, haya. We come one back. Swa and the 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 back. Who the party? Swa and the back. 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 Who the party? You for we? You for what? Swa and the back. I can share it with another man. Swa and the back. Asubuhi na mapema mswa andi pa. Chupa memka na chai mswa andi pa. Tupo bui, tupo bwa. Akishare wa anatama. Asubuhi na mapema mswa andi pa. Chupa memka na chai mswa andi pa. 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 Gure mswa andi pa. Mswa andi pa. Swa and the back, swa and the back, put him swa and the back, swa and the back, swa and the back, swa and the back, Kichwani kanim chungwa, Dupo tuungia na yumba, Sponia na mafumba, Akizipata na tumia pesa, anabaya, Kichwani kanim chungwa, mswa and the back, Akishare wana yumba, mswa and the back, Sponia na mafumba, mswa and the back, Akizipata na tumia pesa, anabaya, Swa and the back, wewe kweli yao. Swa andi pa wewe kweli jau. Kitu kidogo na nuna kitu gani eh? Tabia gani sasa? Pasa nuna chalazi ya mchisi poti fip. Kitu gani eh? Tabia gani sasa? Mesha gani haya? Pasa nuna chalazi ya mchisi poti fip. Kitu gani eh? Tabia gani sasa? Mesha gani haya? Mesha gani haya? Swa andi pa wewe kweli jau. Swa andi pa wewe kweli jau. Kitu kidogo na kusha kitu gani eh? Kitu kidogo na kusha mesha gani ya? Tabia gani sasa? Paskani unachalazi ya mchisi boti vipi? Kitu gani eh? Tabia gani sasa? Mesha gani ya? Mesha gani ya? Paskani unachalazi ya mchisi boti vipi? Paskani unakanyagi ya mchisi boti vipi? Paskani unanisolo la mchisi boti vipi? Paskani unanichola mchisi boti vipi? Kitu gani eh? Tabia gani sasa? Mesha gani ya? 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 Namomba Mungu anipe mafumba. Saki misi fanta yumba. Namomba Mungu anipe mapene. Namomba Mungu anipe mafumba. Saki misi fanta yumba. Namomba Mungu anipe mapene. We kamanda zwake. Swake katikati swake. Swake paka busa swake. Swake na wanangu swake. Swake kwa lulenge swake. Swake kanisani swake. Swake paka keko swake. Swake wane wangu swake. Swake paka temeke swake. Swake na mbagala swake. Swake na mumba Mungu anipe mafumba. Saki misi fanta yumba. Namomba Mungu anipe mapene. Weka mwamba. Namomba Mungu anipe mafumba. Saki misi fanta yumba me. Namomba Mungu anipe mapene. Weka manda swake. Swake mpaka gomsi swake. Swake mpaka majoe swake. Swake mpaka shaki swake. swake mpaka mbondore swake swake na mungula swake jelasi atena na tena na tena mwamba hey albena saba kumbasana watoto wa msongola watoto wa UN watoto wa kwa shande watoto uchi watoto wa shanga uli albena saba watoto wa labo siyama watoto wa kisewe mbande watoto wa kifure asende ya shure watoto wa kitunda watoto wa vikwetia watoto wa gomsi mambo Victoria West you went down
achi 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 achi
watoto wa vampire humo 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 I'm expendable champ hatumefugwa masera adedi play maskari tosha hatumefugwa masera watoto wa kitonga
mana mana mana